kwifuza urugendo rwe nuko kuko bavuga ati hagati y'ibihugu byombi hari umwuka mubi mu minsi yashize na rero bavu abaturage ibintu batari rwose ko impaka ifunze tubayeho nabi ntidushobora guhahira n'abavandi n'ubukene buratwise ni ngombwa ko umwuka mwiza ugaruka hagati y'ibihugu byombi cyane ku baturage rubanda rugufi kugira ngo bashobore gukomeza kugendana no gukorana ubwo bucuruzi ku ruhande rwacu twakomeje kuvuga ko kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'ibihugu byombi nuko hari ibibazo bipolitiki y'imbere mu Rwanda bigomba gukemurwa cyane nk'ibyo bijyanye n'urubuga rwa politiki kuko hari abakora politiki bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakunze gutuma baba umusemburo w'umukomoko uri hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye tujya na Congo mu bice bya Bugande no Burundi niko bimeze tugasanga rero ko abanyarwanda bakwicara bakaganira ku bibazo bafite hagati yabo bya politiki n'ibyo twashyiraho inzego z'ubuyobozi bwakemura ibyo bibazo ubuyobozi buha igihumure n'ituze mu banyarwanda byarangiza icyo kibazo ibi rero ni imwe mu cyifuzo twagejeje kuri umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujya kugendera u Rwanda ko abanyarwanda bakwiye kwicara agashyika kuri gushyigikira icyo cyifuzo kuko kijyanye n'itegeko nshinga ry'u Rwanda ndetse ariko kijyanye na gahunda ibyo bihugu 12 mu kanya bifitiye mu muganda wo gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari.
Uvuze cyane ku mubano w'ibihugu by'u Rwanda na Congo ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari ariko se nk'amwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi ari gahunda mufite yo guhura nawe?
Mbere yuko aza twagiranye imishyikirano n'abo mu biro bye n'abamwungirije hanyuma batubwira ko gahunda bafite ari ndende umwanya uhari ari mutoya atazashobora ko abantu bahura ariko badusaba nyine kubaha ibitekerezo ari byo mwari mudafite mu kanya cy'uko igihugu kiri muri konseri sekirite igihugu kiri muri iryo tsinda rishinzwe kutabufata mu karere ka Bigari hagaruka ku mahoro tugasaba ko bashyigikira ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda kugira ngo dushakire hamwe uburyo ibibazo politiki n'igihugu cyacu byarangira kuko ari nabyo bishobora gutanga umuturambye mu karere k'ibiyaga bigari ugasanga nk'uko igihugu cyihishe u Rwanda kimufasha bakwiriye gukora ku buryo n'umugenzo mibi nk'iyo kimenyetso mibi yo gufunga abantu kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ikwiye gucika mu gihugu cyacu kandi bakadufasha kumva ubushobozi bw'igihugu cyacu kuko demokarasi ikwiye mu gihugu cyacu atari ya demokarasi ivuga ngo demokarasi yumvikana nk'uwo bashyizeho 1999 iyo demokarasi umunsi yatumye kumva urubuga rufunga cyane ko urubyiruko uyu munsi rwakuze rukeneye rwose kumva ko uburenganzira bwabo ntawubuhungabanya bakeneye gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure n'ibyo muri make twabagejejeho.
Madame Victoire Ingabire, kuki bisa nk'aho bikiri ngombwa ko ibihugu byo hanze ari byo bikwiye gufata iya mbere mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda cyangwa ibibazo byo mu karere?
Birababaje nyine ko abantu bagomba kwisunga ibihugu byo hanze ubundi ibibazo byacu by'abanyarwanda twagombye kubikemura. Iyo urebye itegeko nshinga ingingo ya 16 bavuga ngo ibibazo byose bikemurwe mu biganiro, ariko birababaje ko abayobozi b'igihugu cyacu nyine wa mugani ibyo biganiro batabikozwa batabyumva ngo bumve koko nk'uko biri mu itegeko nshinga twagombye gushaka uburyo ibibazo byacu tubyikemurira. Ariko kubera ko u Rwanda atarakarwa ku ihariye igihugu kiri mu muryango w'abibumbye, niyo mpamvu tuvuga tuti Amerika nk'igihugu kiri mu muryango w'abibumbye bavuyemo n'u Rwanda ndetse by'umwihariko kikaba muri ka kanama gashinzwe umutekano gahoraho mu muryango w'abibumbye kikaba na kimwe mu gihugu gifasha u Rwanda. Rero kenshi tukababwira tuti ntimudufashe n'ubwisungane n'amafaranga gusa, ahubwo munadufashe no kugira ngo za nkunga dutanga n'iterambere n'ibyagezweho mu gihugu cyacu tubisigasire bitazateduka.
Minisitiri Anthony Blinken ubwo yari muri Afurika y'Epfo aganira na mugenzi we na Led Pandoro yabaye nk'unenga ukuntu ibihugu byo mu burengerazuba no kuvuga ibintu byo ku mugabane w'Uburayi n'Amerika ukuntu biba bishaka gutegeka ibihugu bya Afurika bibiha inzira cyangwa se amategeko bigomba kugenderaho. Mu gihe rero abategetsi bo muri Afurika baba batangiye kugaragaza ko bihagije badashaka kuyoborwa n'abategetsi bo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se b'Amerika, wumva uruhare rwa Amerika rukwiye kuba uruhe muri ibibazo wambwemere?
Nibyo, ibihugu byo muri Afurika byose turigenga, dufite ubwigenge, ariko uko tugiteze amaboko igihugu cy'Afurika y'Epfo kirakize nigeza ko kidakenera inkunga nk'uko u Rwanda rukenera inkunga, ni ukuvuga ko uko mwifashije mu bukungu ni nako tugomba guterwa inkunga mu kubaka inzego zikomeye zishyigikira bwa bukungu badufashamo. Turacyafite rero urugendo rwo gushyigikirwa n'ibyo bihugu muri izo nzira zombi, ari mu bijyanye no kwiteza imbere mu bukungu ndetse ari no mu bijyanye no kubaka inzego z'ubuyobozi bukwiriye kubaka demokarasi mu bihugu byacu.
Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.